Remember where you got it from. www.djericom.com.
Esa ni olirin Suziwa busuziwa, enyumba masuraka, deswa muguruka. tamula banga na tambuza bigere bejogeye lakati agabana mamoto kati
omanye timami wali ebiro byo
manya manya
kumukono akutusa jogenda wabaya mbye takowa na inga balala yewe na muzula ogulamu wange wachuka feri yo mulala alinyamba gomusa joyo era gwentu nulide sene yugange nyanja sitya kabikona Dokola, katyova sente zimbuze, amalave bange beyongede, sitya nina nyamba, oli omusajja talemererwa, kamberenga naye,
alabika alina maaso gyantwala, omulyango eri maaso
gyantwala,
ebyo ebyange byensala,
mu maaso eyo, silifa mama. Ali wa munange
Alitusa jenge
Oyo mukama
Alidokola Kamelenga na ye
Kamelenga na ye
Alina maso jantwala
Alina maso jantwala
Maso tojandaza
oh oh
yidini agebisa
silifa mama
silifa kumaye kulamwela
kulamu mukama
alitusa jenye
sijakutia
alinyokola
Chachechi, zuri ya mubizi future Najitoka moyani
Mami wa pepe tingaliko chitanda Ya voza jaja Mbulira, abana bango boli valera Ugembe Brian, Dennis oboli bakuma Mbulira, mbulira po Nga muri akibaze bwetukula noyo kujja kuba bulungi era bwe yakkiriza wacho nakutuka nakula nejjajja eyantwala ku ssomero ne nfuba okuyiga neddiguli nenfuna mulimo ne bubula Denisi teyakula future teyagiraba ate pasta Bugembe Yatuka kone bulubudo Future limo katonda Future chechi
Future Elimo katonda Ebisena byange ebyo maso Bili moyo
Bili moyo yesu
Maso
hey.
Wala bika wala Mkwato mkono nange nituka Ku future yange Zijukira katoka nge kanaka mama Zijukire mse Bambino karika wala katoka lunji
Yali wala muto
Barogo wakarugane kafa Nekalaba future
Nafa wato
Ina nafe Mukama ye ya yamba Nabuza mama mokutia Chovanze dako Mama nagumia Bandange nga mukama Yuma yogera tarimba Nebya subiza bitukiriza Abalokole yatusubiza Okuyita muzeyi Museveni Njagenda tutongoza Genzikiriza mu Uganda Netusubira Era netusaba nnyo mukama Nanyweze kisubizo muyagane we gwajja tegwakitwala Tuba tuli awo mukama talekulira babe Obulokole ne bukkirizibwa ng'enzikiriza mu Uganda Twasooka gwa biwempe Yesu nayambe kanisa Ng'okubadde gwa nakyewa naye atuwabuza Nalaba nagange kumukolo eri jegwali Nga gavumenti etongoza obulokole ng'enzikiriza Wayawula ennyanja ne mubamu ekkubo Omuntu twayita ne tuvaamu Walwana n'ababa lwananga naffe Bwe wabakuba
Na mukama na yola bikolimba sobola kumwagala
gatenzo salira musango manyanti mukama boyagala yasonyi wabona benenya
naye gwatendaba
basonyi wabo kuba mainja amazima tusobola kwagala mukama gotalabayi
nganza kulyo kupi muganda wo ondase bukyayi
wenakola obulungi wanjagala weebale nnyo
naye bwenna webukamwawo wankyawa kale oli mukyayi nnyo
ekibi kimu nekikwerabiza ebirungi byonna
lwaki tojjukira omulungi bwe walabako gye ndi
lwewano bw'oba osaba mpulira weenenya buli ekiseera
kuba akafaananyi senga mukama naye yali akoowa
atulaze omukwano naye ffe tulaze bukyayi
tusabye atusasire naye ffe tetusasira mama
tosala musango naawe toli kusalirwa omanyi kyosiga ate era kyokungula yagala abalabe bo era basembezenga abuze muyambe tokuleka kukulira ddala tosala musango naawe toli kusalirwa omanyi kyosiga ate era kyokungula yagala abalabe bo era basembezenga abuze muyambe tokuleka kukulira ddala
Sikini tambula mpita mizimu Teyalina yamba, teyalina suvi, teyalina future Singana likuze mwoba, nanikoze sente nesanyisa mama Na yena limuta vange, nga nenu swatano, sichangu chazifuna Na yemu kamba, orina manyi, kwa chusovula mwu Wanera mizevi kadeze Naba wasangula masiga gama ma Yegwe munange Yegwe munange
Yegwe munange
Yegwe munange
Yegwe munange
Uyita munange
Yegwe munange
Fuka munange
Nata
yegwe munange Uyita munange Singa nani nina manyi Ngevi nyonyi museno Golumumbuka mumbanga Nandibu singa wanami mukamu wamanyi ankumyo kumulamu era nyambyo kubera wano wendoza byemponye mukama nandibande siriwo wano mulamu lwa kubera gwe wabula tato linamanyi nyimugenyi mugenyi musi muno olituse ebiyonzire waffe nanye webali nnyo mukama wankumye mulamu wense abalina sente basinga abalina ebinjo basinga balungi beseno basinga dala obulungi bwote bwenkanira
webali nnyo mukama webali nnyo kunyamba webali nnyo mukwano webali nnyo munnage
Kitulensa
kukwe basa tulinesonga
Walalalala mkwano we balisema kutenda sebu Omuzile ya malake naku Yate tulila chika tebe Ngane kuma inevuga Labono wangu bimbi ya mazina Ngakwe ya mutonde chiwatu Zemunde kemba iseka mazina Ama geimu nange ya ngeze Wamoi mukunu mukama We ya tonda nuteka mumuramu We vale, we vale, we vale, we vale sebo
Mukama tusimia we vale
Remember where you got it first. www.djericom.com